level up, babe. This is when I work classic. If you love someone, you're supposed to fight. Get your back on your loudness. Classic. Yes, I'm on. Yeah. Whoa.
You know what? It's DJ 7, man. Whoa, baby.
Baby, chunga muda na masa. Usijeche sana wangu muda. Elikotoka nishaumizwa sana. Nisawa na mtu kugonga kwa na nyoka. Atajanili kukugusa unastuka. Mana upendo lisha kufaga. I've been trying to be silent. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yogo pa maboli. Ugo misipendi Kwako so nisha pendani. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sawari mondo nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you. Yeah. I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you. Penzi kufuri mie ndiyo ya kufunguo. Sibadilisha kitu kama nguo. Nishafanya na michanganuo. Ati na kupenda hivyo. I remember mama told me my son he don't cry. You can choose anybody. Love is flower. You're my flower too, yeah. Sinaga mambo za kugonge nyaki. Halika susu mundende situmi yaki. Nime zamani ko deepling. Na we uko deepling. I've been trying to be in silence. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yogo pa maboli. Ugo visipendi Kwako so nisha penai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sapori mono nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you. Yeah. I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you.
Makashkash, hukustiko kwenye peti saudaku. Naombea sipendelei.